bro. You have gone too early. We used to plan for everything, but this we really didn't. We loved you, but God loved you more. We shall miss you much. The entire family, friends, we say bye bye. Mickey Rickson, the big eye.
Bye bye, Rickson.
It's January, an incoming cold. La brada is known.
Tuli kupenda, ila mola kakupenda zaidi. I can't still imagine that you are gone. I remember the advice you gave to me. You taught me to respect the elders. Such a hardworking youth, ila umetuachia kilio. Navuta machozi kushoto, navuta machozi kulia, navuta machozi usoni mwangu. Karita tunalia, kilio ambayo haiwezi kaisha. Mike, we love you. We love you, Mike. May you our soul rest in peace.
Oh.
hatuwezi jaza hausi viki. Wana wana tuacha hivyo raisi, wana wana kulisia mashabiki. Mungu wakuweke malipema peponi, nata unapokwenda tunakuja feso. Nukuku ni mashida umeshinda brade, nata tutaishi kukumbuka rizo.
Shama zuri, familia zenye pura, siku zijazo. Naomba Mola nijalie, yote tuliyopanga, nitaitimiza.